NgokaLuka 13, ngaleso sikhathi kwakukhona abathile abamtshela ngabaseGalile igazi labo Pilato ayelixubanisile nemihlatshelo yabo. Waphendula wathi kubo, nithi labo baseGalile babeyizoni kunabo bonke abaseGalile ngokuba behlelwa yilokho na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha kanjalo nonke. Nalabo bayishumi nesishiyagalombili owawela phezu kwabo umbhoshongo waseSilowama wababulala, nithi bona babenamacala kunabantu bonke abakhileyo eJerusalema na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha ngokunjalo nonke. Wayesebalandisa lo mfanekiso wokuthi umuntu othile owayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka sekuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulomkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Sona saphendula sathi kuye, Nkosi, uyeke nangalowo nyaka ngize ngikuvukuze inhlabathi emaceni awo ngiwuthelele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngozayo, kepha uma kungenjalo wowunquma. Wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngesabatha. Phela kwabakhona owesifazane onomoya obuthakathaka iminyaka eyishumi nesishiyagalombili eseqhothile engenakululama nempela. Kwathi uJesu embona wambiza wathi kuye, mame, ukhululiwe ebuthakathakeni bakho. Wabeka izandla phezu kwakhe, weluleka khona lapho, wamdumisa uNkulunkulu. Umphathi wesinagoge ecunukile ngokuba uJesu ephulukisile ngesabatha, waphendula wathi kuso isixuku, kukhona izinsuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo, ngakho-ke anoza ngazo nephulukisi, kungabi ngosuku lwesabatha. Kepha inkosi yamphendula yathi, bazenzisi, kanti yilo nalo kini kayithukululi yini ngesabatha inkabi yakhe noma imbongolo yakhe emkhombeni ayise ukuyoyiphuzisa na? Kepha lona eyindodakazi ka-Abrahama, uSathane bembophile, bhekani iminyaka eyishumi nesishiyagalombili, bekufanele yini ukuba akhululwe kulesi sibopho ngosuku lwesabatha na? Wathi ukubasho lokho, bajabha bonke ababemelene naye, isixuku sonke sathokoza ngemisebenzi yonke yenkazimulo eyenziwe nguye. Wayesethi, umbuso kaNkulunkulu ufana nani na? Ngiyakuwufanisa nani na? Ufana nenhlamvu yesinaphi, ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe yamila yaba ngumuthi, izinyoni zezulu zaze zakhela emagatsheni awo. Wabuye wathi, umbuso kaNkulunkulu ngiyakuwufanisa nani na? Ufana nemvubela ayithatha owesifazane wayifaka emaqomeni amathathu empuphu kwaze kwabila konke. Wayesedlula ahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Wathi kubo, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngoba ngithi kini, abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Nxa umninindlu esukumile wavala emnyango, niqale ukuma ngaphandle ningqongqothe emnyango nithi, Nkosi, sivulele. Uyakuphendula athi, anginazi lapho nivela khona. Lapho-ke niyakuqala ukuthi, sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundisa emgwaqweni yakithi. Athi-ke ngithi kini, anginazi lapho nivela khona, sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi. Lapho kuya kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo nxa senibona u-Abrahama no-Isaka noJakobe namaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kepha nina nikhishelwe ngaphandle. Bayakufika bevela empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Bhekani, bakhona bokugcina bayakuba ngabokuqala, bakhona bokuqala bakuba ngabokugcina. Ngawo lo mzuzwana kweza abafarisi abathile bathi kuye, suka umuke lapha ngokuba uHerodi ufuna ukukubulala. Bathi kubo, hambani nithi kuleyo mpungushe, Bheka ngikhipha amadimoni, ngiphulukisa abagulayo namuhla nakusasa, kuthi ngosuku lwesithathu ngipheleliswe. Nokho ngimele ukuba ngihambe namuhla nakusasa nangomhlomuye ngokuba akunakwenza ukuba umprofeti abhubhe ngaphandle kweJerusalema. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti, okhanda ngamatshe abathunyiweyo kuwe. Bengithanda kangaka ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko, kepha anivumanga. Bekani, indlu yenu isisala inxiwa kini, kepha ngithi kini anisoze nangibona, kuze kufike isikhathi sokuba nithi ubusisi ozayo egameni lenkosi.